Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou kettato ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Samba Sego jom ñol sakiraɓe heeɗiɓe. Jon suudu sumelu Boubey Mayga darde hoore jo transition o yamburde o mbiyan o sawroya caggal leydi ndi saabi ñaw o na darra yettade ɓerde makko. Banggal mbiyan yewtereji mbiyan yewtereji jetti lewru mars ɗi mbiyan en kinoto sisli e leydi ndi darande rewɓe ley mbiyan jafoɗon e ƴewtagol leydi ndi mbiyan ɗum woni sisli o rewɓe ɓen darde mbi jeeli yo mbi rentina e golleji ɗi. Kabaru fina tawa livre keso yuba bacili dunke tariki yalti inde mbiyana ndu livre mo elloji temedere e capanɗe jeegom woni ñor mango mbiyana daraja ngalluro nde fañitina ley hen ɗi goni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe alkamsari tati lewru mars sitan 2021 bisimillah sakiraɓe. Sifa mbiyan ñaw sumeli Boubey Mayga wajji mbinni o yaltine sawroyade e ley bataki goɗi men goɗi ko mbiyan gendi ko madame Mayga Binta Yatasay darde président transition o yammirde goɗi ko sawroyade caggal leydi ndi gilla lewru décembre premier ministre kiɗɗo o na wondi sawroyade les clinique ɓeydade e kureji makko mbiyan pelle kewɗe ɗum dardi lamkoɓe kaɗo newa muña arkia touré wonko heɓani kene fas tan ko Ousmane Yalbouli.
Caggal uddede kaso ko ɓuri lebbi jeegom jom suudu Soumaylou Boubey Mayga ana wondi e wullitade hoorejo laamu hakkundejo colonel Assimi Goyta ley lettre nde madame Mayga Bintou Yatasay waɗi hollitiwide jom suudu muɗum ko ɓuri kilogramme ngaji 23 iwe e mum omo tampi hannden fa alhaali makko ana hulɓini. Nenno no wori hannden ni omo hasindini naɓere caggal leydi meɗen ndi sawrede ko jom suudu makko ɓeydi wiide. Hollitiwide ɓamani aade leydi meɗen ndi sini on naɓama sawrowede o wartan sini o santanama madame Soumaylou Boubey Mayga wi sini wonko hewti jom suudu mun o kañum hoorejo leydi meɗen ndi felata saabu hollitama ministére humuninde cellal nde e humuninde sariyaji omo hanni sawrowede ka wala fuu ko ɓen en jaabi e wi makko. Illa Soumaylou Boubey Mayga nanga avocat en makko kañe baali politique goɗɗe ana gondi hollitinde wiide no uddirani moƴƴa. Soumaylou Boubey Mayga ana sikkita wujjude jawdi ley sodugol avion hoorejo leydi le hitande 2014 le wattundo wonno ministre kuminiɗo soldasi 1 Boire Félicisogo ministre kuminiɗo keɓal ley on wattu kañum ndu ana udda kaso saabi muɗum. Kanankoɓe hewɓe ana goni ley suudu kaso ila laamu hakkundejo gonɗo hannden o fuɗɗi laamu muɗum 24 lewru me ƴaɓɓeni ndu dow ardinde colonel Assimi Goyta ila nden fawarde hannden ɓe darnaka yeeso sariya.
E wi miɓe gale makko gilla ñande mbiyan alkamsare sappo e tati janvier hitande 2020 mbiyan dental docteur en ɓe laamukoɓe jaati yammiri mbiyan ɓeɗo fof jawr goto mais docteur en Soumaylou Boubey Mayga mbiyan yaltini ndenno yo hultinde ana hani kanko premier ministre kiɗɗo yaltine sawroyade ndenno wokkati joni o kamɓe laamukoɓe jaɓali sefade dow mbe kaɗo kabaru oɗo kabaru o sagamamɗo tutaklaymo ɗo kabaru banga bemɓe ama facebook ado twitter cellaji banggal mbiyan talkude jaam e dewral mbiyan yona e fewi mbiyan hana mbiyan waɗede ɗiɗo wattuji ɗi ɗiɗo haalaji yo Moulay Abdallah Haydara mbiyan kumniɗo kabaruji plateforme mbiyan lollirde mouvement 14 juin 2014 ndenno ɓe ɗum ɗo waɗi caggal haalaji ɗi ho conseil ɗo ACIA waɗi mbiyan e goɗɗe ndenno wi maɓɓe wi makko laamukoɓe leydi ndi kay mbiyan abadan huncani hoore kabaru ɗo taɓagol saria mbiyan nuygal mbiyan talkuru jaam e dawral ndenno wonko est ce jara heɓani banggal mutkeɗɗan fasdanga Ousmane Yalbouli.
Gonga sini a ƴeewi fayi les batuji assise national cagtiɗi waɗede ɗi haala kaldal ngal notabilité haalama. Mbiɗa miila wonko himɓe paama dow kabaru muɗum rafi pamaral ngal mbiɗa miila yo saabe baale yogaji haalaji ɗin gondi haalde ɗi. Laamu Mali o Abada kay wiyay tabata ko kaldal ngal ɗum ana holla wiide ɓerde maɓɓe ana laaɓi dow mum. Fayi so rafi pamaral ngal jokkiri ni mbiɗa miila ɗum watta a taɓgol kaldal ngal sela saabi ɗo e seeɗa batu mawɗo watte dow kabaru kaldal ngal hakkunde ko farnement o kañe baale kiñininɗe kaldal ngal.
Darande mbiyan rewɓe banggal ƴewtagol leydi Mali ɗum woni sisli ñalloma hettanaɗo mbiyan hakkeji rewɓe en kanɗo yew yamminede ñande jetti lewru mars oɗo ñalloma waɗi alhaali le alhaali mo leydi Mali ndi ne wondi e mbiyan laamu hakkundejo e banggal muɗum mbiyan rewɓe Mali ɓe dardi yoɓe gattene hakkillo e le ngol ƴewtagol leydi ndi ndenno Imran Akilu Mayga o keɓani kene fayitango Ousmane Yalbouy Aly Cissé.
E wi ministre kumeniɗo ɓantare rewɓe moƴƴintingol Mali wawa wadde caggal rewɓe e wi makko ko ha maani waɗede yo hollitinde darnde rewɓe yalla anandarano wattude koyɗe muɓen no leydi ndi heeɗintirde. Fatoumata Samake woni keƴaɗo haala ministére humminide ɓantare e rewɓe suko e galle.
Rewɓe ana haani nawtirede, so ɗum laatike ɓeyngu na ɗum, so ɗum laatike golle le galle, kamɓe woni kokowol galle. Ɗum holti tawiide margal sukaɓeɓe e juuɗe maɓɓe woni. So gonga o galle hoore ana haani ardinede e golle heeɗintingol leydi. Minen lokku amen o debbo woni komi ardini, miɗen mil so rewɓe jaɓani komi tawtita ko tan sukaɓeɓe ɗo jaɓa.
Fa ɗum laato Fatoumata Samake ana datta himɓe mbaylita hakkillaji e taguji muɓɓen. Meɗen jiɗi tawe torra fuu wattake dow rewɓe e ɓiɓɓe rewɓe woni ko ɓeydi wiide. O fanda ana wawi laatade sini rewɓe gatti koyɗe muɓɓen le moƴƴintingol mali. Ɗum wonno ko Fatoumata Samake ɓeydi wiide.
Le ɗati muɗum min goni jaati, so rewɓe fahimumen ka fuu jaɓi tinnade heeɗintingol leydi, miɗen mil ɗum waran ɗum maatele galleji ɗi, saabi galle woni fuɗɗore hunde fuu.
Miccintinde wiide baale kewɗe kollitiwiide rewɓe ana paɗɗite caggal ley ɓamugol dabareji fuu ɓuri ley e région ŋaji ɗi rafindenago woni e mum ɗi.
Fayotaadi ñande 8 mars andon so yitani waɗno yewtoreɗi hertanaɗi mbiyan yambere nduɗo kabaru 8 mars rew hertanaɗo rewɓe. Fandeli kabaru ɗi andon luumo kabaru min kulle kecce na yirwi sanne ɗiɗo wattuji ɗi. So tawi mbiyan saggira tomati hannde yo gonnoɗo 500 hannde yo 200, mbiyan poivro gonnoɗo ñaji 3 hannde yo 500. Ɗon wara jonta yogaji ndenno ɗi fuf waɗi ɗuɗɗe walteɗe fuf waɗama. Nono kamɓe rewɓe na weltani sanne ɗiɗo cokuji ɗi wattu juno. Ndenno kadi ko banggal muɗum won keɓani keɗen fo sang Ousmane Yalbouli e Alsisi.
Meɗen beddi ko joggu kulle kecce ɗe uyti ɗon yo haalaji rewɓe somotoɓe yogaɓe warɓe luumo Medina Koura. Meɗen jallo ɗum jokkirani fa ɓooya
tri pomme de terre ka coggu muɗum jippike sanne. Arande kilo pomme de terre temedere e deɓe sappo mi coɗanno ɗum suguni Koura ɗo, ngam kilo o warti hannde bu deɓe e joyi CFA. So gonga o kulle ɗi ka fuu coggu muɗum jippike, jaɓa kilo muɗum hannde bu deɓe e joyi CFA. Dandi hannde warti fa temedere CFA, arande ne 300 wonno. Hannde ka kuɗɗe kecce ɗe ana ɓuccile luumongo. Miɗe jetta gemoɓe miɗe nardaɓe ɓe tinno faham.
Fay si tawa cogguji ɗi ɓuyteke rewɓe sottoɓe ɗe kulle kecce kolitiwide waroɓe sodde ana famɗi. E wi maɓɓe ɗe kulle kecce yo ɓiɓɓe Diallo ndemeteɗe ley leydi men ndi.
Ɗoɓe noddirta bamana suguni kuɗɗe kecce ɗe fuu ko amen ɗo iwata. Tamatiji fa yetto aubergine kaye chou, minale gelle hono kolokani kulikoro sigasu nunu wulesebugu mi ittoytaɗi. Rewɓe hoore ana andi hannde ka kuɗɗe kecce ɗe coggu muɗum jippike, saabi koɓe ɗofanno nayyi fa ɓe cooda hannde fuu 200 ana heɓanaɓe ɗum. Kuɗɗe kecce ɗe ka ana ɓuti ɗo luumo ni woni ko wala client en ɓe ana fanɗi.
Fadde ndungu warde ɗe wattumo cogguji kulle kecce ɗe ɓeydoto, somotoɓe ka ana belti sanne le o wattumo cogguji ɗi ɓuyti.
Ñoro mbiyan ñoro mongo woni inde livre mo yaltini Yuba Baccili, kanko mbiyan neɗɗo tariki dunke kabaru tariki. Ndenno ndiɗo helloji nduɗo livre no helloji 106 yaltini Darja ñoro mongo. Ndenno bangal muɗum wonko kanko Yusuf Baccili o hanni busamali sukokeɗe fosango Alsisi.
Ngallurde arande yo ngallure joguinoɗo keɓe mawɗi, ngallure julaɓe jiruɗo sanne, nga laatiɗo ñalawma hannde o gellel saabi laamorɗe e leydi. Nokku yo nokku julaɓe, nokku to demal wawino waɗede, nokku to duroɓe wonno, nokku jande, nokku to gurdam bangal finatawa jangguinteno, ñoro abada nokku to hijjore watteno e juuɗe yimɓe jinnoɓe warde duhanade sahaba enɓe, e juuɗe yimɓelle jinnoɓe warde janggude alqur'ana o, tawede tiɗɗalaji ɗi ngallurde wondi fewde muɗule ñalawma hannde ɗi fuu. Won kabaruji bindiɗi ɗimi keɓi dow hen jiltinteɗi ila wattu no tubakoɓe wonno ɗo faala ñalawma hannde o, won ɗimi keɓi iwruɗi e juuɗe yimɓelle andan ɓe kabaruji ɓiliɗe finatawa, wonɗi yimɓele mawɓe le galleji amen gomɓe ɗo hannde andin men dow hen.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakiraɓe mbiyan le kabaru amen le région ngaji ɗi mbiyan to yeruso tun wiyaɓe gotonaɓe noga yon timmini ñande ak soire tati lewru mars ɗumne hannde mbiyan yultugol balɗe tati e mbiyan ele nokku o dow kabaru jande. Ndenno fanda muɗum won famminde jamare e mbiyan yimɓele gonɓe leydi ɗon nokkuji nafaka jande e kañe yirwere keɓe. Ndenno kawrital ngal landingal woni mbiyan cempuro ko to yeruso tun e dow faaba mbiyan programme national éducation non formel to kayi tun holtama wiide mbiyan maa addi gondo le gouverneur mbiyan timmal fa boyata den dum fuddu dum woni ko holliti kanko gouverneur kenyan e le ko darnoy kode ton wi mako men dum do bombi tarif nate golidi sabi men rafi men kake golirdo yogaji den no do nuku fuddu do nderu janvier jabiru dum men la yalti men kalis modun na wara milioji temadidi sefa antum nan ka baruy to tum yantodo holta wi no ko joyon jokolbe mbiyan puddi kenyan jande e famu kabaru ande kesse kartal gal landin gal woni men dental wimbele ande kesse lolidbe blogueur e mali den no e wi Ousmane Assimi sumbunu neddo mbiyan gal do dental do mali ila yo sa fanda mudu yo salabe ro sukabe be men wawa andude no fevri kabaruji ande kesse de kany reew su ngaji di andude dun hinale dun wadde famin gol bangal hewtugol jam e dawral no balle tati be ngadata e le men ndedo jande sagrabe on timita kabaru amen mi tuto no sa fu mtari do bembal amen 3w.tutamin.org mod no don viam 37321 oser e yotre meden magazin yoto meɗe magasin hande yo ben mo sukaɓe leydi Mali hande e maman haala nandugol sukaɓe l'école ndenno en takkiwide yimɓe le heɓe nanna sukaɓe guila heɓal duuɓi jeegom ben ɓe ma duuɓi jeeɗi ɗum woni ko yamra leydi ndi e kamɓe dunke en kabaru jannene holtiwide yata fi caggal kuteje Mohamed Ali Ak Ali de won kaɓe nen ben keɗa ko mero faccinen yonkire joom
yewtere sukaɓe mali
nde yafu sukaɓe ɓe duuɓi tati e feccere ma duuɓi nayyi na nelde école e wi saraɓeɓe ɗo saabi kulentereji kewɗi
j'ai inscrit mon enfant
winde inde suka am l'école guila duuɓi makko jeego ɓiyan debbo ɗiɗogo o inde mum widama école duuɓi muɗum jeego duuɓi joyi min ka neddum suka am l'école yalla o wa nawtorade kabar muɗum so ni wa sari classe yogaji ine mila wiide sukaɓe ne hani neldade école hakkude duuɓi joyi e duuɓi jeego
45 ans
ka noon e wi dunke en jande duuɓi mo suka ha nannede école yo hakkude joyi e jeego ɓe holtiwide fadin den ɗum tiɗna suka o tampinanmo dun sanne saabi fonda hoore makko eɓe ɓurima duuɓi ɓe ɗum woni ko ɓeydi wiide keɗɗanna inatal o dunke kabaru jande
si la fait la maternelle c'est parfait parce qu'il
so nokku lolliɗo maternel fewani suka o ekkintinte hono joɗade e tabal e fuɗɗude bindi nden ɗo heɓita duuɓi joyi ma jeegom fof tawan ɗum wawi fondede e sukaɓe lokku heddiɓe ɓe darude mo hinnade kala ko ɓeɗo waɗata ka fadde oɗo duuɓi o ana tiiɗi hana fini o darda suka mo duuɓi tati e seeɗen joɗade dow tabal sukaɓe lokkoye pati waɗa ɗum duku ana tiiɗi suka mo duuɓi nayyi na wawi janggude ma windude ka ɗum tampinanmo sanne
mais ce sera beaucoup plus dur pour lui
ka ɗum fo tawede innatal holtiwide hono oɗo suka na wawi tawrede ɓurɓe mo duuɓi nden no ɓeɗo na wawi torrude mo so ɓe birama no haniri ɓe mbawi jaati e ley ko warata ko hinnade jandeji mabɓe fas o jottiki lycée ma université nden saraɓe jaati kuyam koɓe windi inde mabɓe guila lowko kaɓe anda wiide wona fi noon ɗum hani waɗirede o wasali classe e ley jande makko ka son domi noon duuɓi makko hiɓɓa mbindo inde makko ɓuuri e misal o rawano min joɓi noon suka mo ittama classe CP duuɓi makko nayyi e feccere saabi ɗum wonno ley classe o hono ni keccel ni saabi muɗum jaati guiɗama ko heddiɓe ne jalannomo dunke en jande ɓe ne darro saraɓe ɓe haywude sukaɓe ley galle yalla ɓe mbawa landinere no fewiri banggal jandeji ɗi ɗum timita yewtere meɗen sukaɓe hande lollirde tous les enfants du Mali on jarama heeɗade yo en ji yontere warore
yewtere sukaɓe mali fu wonno